Studio Tamani, Halaji Malifu.
Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ganyikante to koggi jandiga fandu hala Mamadou Samassigo jom nyali sakrabe hedibe. Potal wala fele jogol amen lojabe le Mali do wattu mo ben wumbe gawbe ngalanu jangira daranibe hakkeji yimbe nyokube holti wide wonko yirwi bangal hakkeji mabbe. Fa hande sukaɓe lekkuy jawnoɓe wadde vacances le sahal leydindi mbenne keɓaali lawol yaltude saabi raf dabare transport kettal le nokkuji yogaji leydindi nawenna jaɓal laatade ka noon noon ndemoɓe bankas ɓe nakkuli kettal mabɓe wasa fewde saabi rafi toɓoji e woyde ndenagu ɗin woni semme kawaruji amen hande kiikiɗe altinere jeene octobre 2023 bisimilla sakiraɓe ko ɓuuri capanno jo en joyon sukaɓe lekkuy IJA gawo keɓali fuɗitinde jande ardiɓe ndeɗo jangnirɗe wotere yimɓe ñakkuɓe sahal leydi ndi totti ɗiɗo kabaruji ɗi ɗum fuf e tawede kumniɓe mbeen haybugol hakkeji loƴaɓeɓe holliti wiide wonko yaari yesso le jogola ɓeɗo banggal huncangol hoore mbiyen sariyaji yogaji le oɗo alhaali yambina jeenayi octobre 2023 ñalowma hettanago yimɓe ñakkuɓe arkia touro on ko heɓen keɗe fostango Ousmane Niali Bouly e sitasiriɓe
to gawo to le uɗitingol jande l'école sukaɓe jangoɓe ɓe jiyata ɓe tumbutu menaka e cercle en songo jettiraka keddoto cuuɗi nokkuɗo sukaɓe l'école ɓe jiyata goni to gawa to wala fuu ko woni ley muɗum hooreɓe ana gaɗa noddago fewde e kanankoɓe leydi meɗen ndi kañe inde ande en gaɗa immadaraji dow kabaru muɗum Mahamadou Alhassane woni hoorejo wadde ɓe jiyata wonɓe to gawa to
wattima kallama joni mi wala fe maaro kilo goto le magasin amen mi anda fo ko wawmi haalde nde kabaru uddudugon internat amen saabu jande yo haƴƴe homo fo e da muɗum nusu l'école ana humni réseau ngaji wonɗe sahen leydi fo e da muɗum watti joni yimɓe wonɓe en songo tummutu ɓe kalni ɓe heddo nokkuji mumen soni wala ni yimɓe jeyaɓe le commune gawo ɓe tan wawi warde jangga ga famde 8 heures yaade midi
tawene yimɓe lojaɓe hewɓe muɓen ana gatta ley golliɗe laamu kewɗe watti joni o nayo e mabɓe ana goni le fedde CNT conseil national de transition ɗum weeli sanne walde noddirtede fédération des associations maliennes des personnes handicapées ka jokko hoore arande nde fedde Hadji Bari fa handen an darte e laamu o ɓeyde fabadde ɓe
caggan ɗi torral hollitaɗi mi walli torral jogal kasin hono misale wasde heɓde cuuɗi cuuɗiñiɓeteɗe inde golle gouvernement dabiri ana hani feede honone men yimɓe loƴaɓe mi heɓirta ɗi cuuɗi meɗe tewtira laamu tinno fiya dabiri fo hannen yala talki muɗum ana heeɓe hokke amen fa yettade kasin sukaɓe loƴaɓe caggan so heɓi defu ɓe tinnoɓe winna inde mumen e cuuɗi lekkole hasinginade
walde association malienne des personnes handicapées holliti wiide du bindi ɗi ana mbayrite wattu joni o honnoɓe pamirata ley batuji CNT ɗum yo arande noon e wi nde fedde o golle ko waɗirte yalla himɓe fuu ana pota faamu
sakiram battude hakkillaji ma du kabar e banga bem ame facebook e twitter sukaɓe lekkuy hewɓe gaɗo e vacance to mbiyen région ngaji tumbutu gaw minaka e kiddal mbiyen ɓeɗade ɗumɗudno taccugol lawol pinas ngaji hakkude gaw e tumbutu heɓa lawol fa hande ndenno alhaali lwato jaɓa jaati laatade hello e le jande ɓeɗo sukaɓe lekkuy kanko fa ciatal wonko heɓene kede fastango Ousmane Niali Bouly e sita siriɓe
hakkunde wembere e mboyi yonki woni ko yimɓe falaɓe ley o nokku ko woni e muɓɓen ɓe anda fuu honoɓe gatta ɓe sukaɓe l'école jangoɓe jande ley leyre e dow dowre an darte kanankoɓe leydi meɗen ndi piya dabareji yalla o tiɗɗal ana heɓene jogala
saabi laffi deƴƴerne ana tiiɗi hannden neɗɗo ƴuwat tummudu yo an huccan bamako min lise jangami genni bamako ga saabi laffi deƴƴerne mi lonki wirfitade mi yan fuɗɗo jande ɗanne sono haalanma gonga ƴuwde tummudu natta bamako hannen torra muɗum satti sanne
ley o wattu goto lanaji ɗi kañen tan wonno ko yimɓe nawtoroto fa gaɗa da e muɓɓen caggal hippugol gaɗagol dow batu tumbutu kañen du yimɓe joom ɓen kaɓorde ana palo ɗum ɓen wattu joni o ɗum laatige sababu fa ko ɓuuri yimɓe capanɗe nayon yiɗnoɓe ƴiwrude gourma rarouse balɗe kewɗe joni keddo ley o nokku e wi neɗɗo guennidi goto
ñalomona hannden miɗa wawi seeɗade mi ko yahata pinasi deɓe seeɗan ƴuwi gawo lonki natde guinni rawouse caggal muɗum sofere en ɗillanaji wi kañen ƴuwan tummutu yaaha gawo ana tiiɗi wala fo noɓe yehiri so a ƴuwi gawo du wala fo no ƴaɓɓiri
holtinde wiide pinasi goto jiɗnoɗo yaade tumbutu aljumare ƴaɓɓene nde yimɓe joom ɓen kaɓoɗe pelli dow muɓɓen hewɓe mabɓe mbarmi ley majjun
fedde men ko ren jaabe sarli ni gari batu bam ko don yende asore nde fanda mudon yo ben hun tan hore kabaru jam e dewral den no kanko Moussa Doudou Haydare goto yimbe ne do fedde won ko handi ziyatata may ga kedna festango sita sitibe
l'une des propositions phares c'est
d'aller fana o batu yo fide dabreji kaldu e jamaare ta torraji hewti le di erisonaji sabe yimbe lonbe hite ben kaldude mebbe honen dabri firte yalla torat no le mudon ana hebne jogala hewbe holite o batu fotte o batu holite wi jota kalda ana wonde wadade hakkune lam on honene deejer hebirte honene deejer hebirte hakkune lam ko ben kay gubel lonbe hite ben to holliti fa hanen bi lam ana han fide dabreji kalda e jamaare ko he mudun yalla be dokkondira juude be haba yimbe lonbe hite ben honene deejer hebirte li lam worta fe damudun me warame fi dabreji fa hanen yalla di golleji ana haba huntina hore dabreji ana han fede fa hanen ko natto sabu huntide torraji e jamaare wolle mudun fatade hebndebe nyamiriji nanan mudun
souffrance des populations en ce qui concerne l'alimentation
ketal hika fudile nuko yogaje leedi di to sigaso yoro so bende mabbe holti wiide ne tayuro wiide berna dum yirwan sanne gamberna ka non to bankaston sugula be do ka jugi bangal benketangal sabi raftu boje e wode inde nagu Isa Umar Tugula won ko hebenen kedam fastango Umar Wagalu e sita sirbe
babdi sigaso fa jottuda yoro so be bi ketal fudile e don nokule hika tayuro yido wonti da lay ko be gonde ma to ton fu be bi gikini gikilo bo hitande hikande
en remabe fuddibe demal giddi fuddore nungu beke fuddike wadde keltal hannen nungu hikka ana holli al halobbo fuddode mudun men mat non gildi ka nanal mudun nukkuje jogaje gadi lonki wadde bonon laaji mede hasinyin kam fa hannen yalla nyamir amen keddan mudun ana ba yot nama moyri non
sama nana ate ko
to bankasi to yimbe lo wombe tombe bi ana kuli hitan hikkande sanne no kabar demangal wurgino kedde neddo goto mo jaba inde mudun inde ko sifido hen
mede tijji nungu hikka modjan sabe rawne non men lon hebde kam watti momen muyi
le commune segue cercle bankasi mitite de wi yimbe le joine kaborde kanyen chumi ton gese kewde be dibbi jamar de do iwde nokkule mudun yen
kiloji sappo mbiyan na cocaine drogue bondo kals mudun wara miloji temedi miloji chapande joyi sefa won ko nanga nyande aljumare de le kirul mbiyan mali gini dano nangi dum won gollude ocs goto gollo ousmane jagite holti vide nanga ma juude rawbe dido do goto jaado leddi nigeria goto jaado leddi gini denno bedo fuf na nani non jan yidno nande dido men dro ngay di leddi mali bangal yotere meden verification hande meman hala ben gonodo do facebook yontere jabbine de do hulta wiide kanko Ousmane Madane Haydra mo modo ben hulta wiide mo nate juude ben tribunal communautaire werre ngalurande denno yalla ne bedro famu fadum dako jodi imadraji kedna festango sita sirbe
mamadou sama segu o kabar holita do penem alejo kirin ko nari bangal nangego sherif Ousmane Madane Haydra goto wajutobe kan amiru walle ansar din leedi mali ko holita wi o gorko tongama to tribunal communautaire ko yedale beme ande den wona gongano o kabar hollitama li hello beme an gondirde web tv ouverture media tiagan o kabar yeda ana winna hen wi sherif Ousmane Madane Haydra tongama to soudi police ko nodirde bji le yamirore progrès commune ney bo sabe hala holliti le video goto de beme ande den gasa jeefam wodde beme ande den a tawon o kabar hollitado to hello ko nodirde ouverture media dum wona gonga o hello jati holliti wi kany en yede o kabar sabe jema ko hewi jati jabe yedde dum yarde yeso tiagan ima draj amen goto e gollo e hello beme ande ko noddete ouverture media noddete do jeffaga men noddi dun o holliti wi kabar o yeda ka to hello men ko noddete web tv o holliti fa hannen wi o kabar hollitado yo penem aleje kirin ko yeda to yimbe jumar hakileji bondi tagal mudun men noddi parke tribunal commune neebo kaindo holliti wi o kabar wala gonga sa kabe wada ima draj fu ko nari bangal tongugo o hefno dina leedi mali
e yotor meden hertande wonde do zoom sir handane yowi do kabaru gollidal ben kabaru rewbe kay dunu kambe mu intobe mobilaje lolirbe mecanicien be denno ti allahji yata fe tiagal ti allahji sab rewbe ko buri hewde holaki fe be do mu intobe mobilaje be yalan be do famu kedana ko aissara jara hebe ni do festango usman nyalbuli
mi hala nan on hala ko fatiyi ne mobil makko bonno bonodi moinawo goto moinawo o holitimo wiide araja ter mobil makko woni ko boni tiagal dun o holti wiide ko ominirta bengel dun du boni balde tati tiagal dun o tid Allah goto an heddi fati wattu fu so yimo indi mobil makko fandi fu ujina jetti o itata le dem balde o itti ko yaata ujinaaji noga e nay sefa dun nayi mo sanne o nangiti mobil makko o noddi bandi ko gorko goto on hokki mo bengel mo intino goddo o muñi hono dun sakitirto erenga sedda tiagal dun mo bengel mo intina ko ittina yottaaki fe ujinaaji jeegon hedde Aisha kanyun kaake gattete e mobil mudon woni ko cioggu mudon fawete fa jabbito hono fati e Aisha ni arewbe hewbe woni hebobe hono ittid allaaji e wi yogabe debbo sini yimo inoide mobile mun an way hono sini gorko yeeso mo wade sabi anda cioggu kulle de anden ko latifu wo moƴintina mobilaaji labbe bernde ben en kanyo en jaati jabata soodo wayde kaake ngatteede e mobile joomun soodnata hore mun na du paw cioggu no hana
sigola fam heban jaati usman nyal bu sakro en pam video do kattene kabaruji amen hande mi yottan wa sar fufumta do ben bembe yimbel yewtu yitroji su jotamani bangal ben application su jotamani yu do play store do sare yottan men mal
jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darado do khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibilen niwat fu dento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na walla hore na walla cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawne kanyu e puje e cialdi modon
odo nyaaw ana waawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
de no kuja fu to moto tondiya
lele ele arkillaji
buwe chuudimo kanyu e seraji mu
den teredu e arkillaji borne kaddule du kuboode e chaldi modon fuf
itte ko tundi fu awi an ndiyan tunda hudo njuppo nyama modon kanyu e yonomu
oron bay wujade nebe meji e chaldi modon e chaldi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo be mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmere
yotre meda hande malikuran wi do kabaru sariaji mbiyan jawbuji sariaji e totale leedindi bibe leedindi hobbe jabana dun sabe lafi horale kabaru sariaji der no kanko lali tangara wadi mazaji kanko hajabe men yogabe kedana ko be hebanay do fa tanko min estatisti be en kirejum tande hore fandaji malikura yata fi tiagal serial le pota no holtiri yimbe le hobbe bamako yelimane e gaw wattuma yogabe holliti seraka jugudu sembetan gollanta wobbe holti wiide wonku yari yeso jati bangal saria
la justice est corrompue
tadugal kite leedi mali ne le torrag satudi sanne sabi watti fu so saragol yottigin tadobe kite ben teginta gon hono di golleji hani wadre no wodiri watti fu be ewan burdo jogade bawde be jengina dum to menenga yelimane saragol wattaka no wodiri fey watti fu jawdi majum bawde mun ko hala hongo mu jabite kulleji kewdi weltigel nyolma handen do kabaru saragon le leedi mali dinande aran neddo baba halde halal mali kura sun walani janta do saragon wattendo labi labudi
sans aucune contrainte
seria tawangal yudun wotere e dabareji sinuji yogaji le mali sabe alhali rafinde nagu danane mudun famda fe le jogla basiji warato wala yubno kulleji amiri e dede segu wulti wide ko be andi kay sayi kabaru witna masaretan yo sabi kaldal e kawral wasi bangal mudum
maintenant
kulleji fugo batte hannen le gelle meden yaade le gureji meden halaji mudum an haani wadede le bolongan tofon fande mi yaade to woddi menen amir el fina taba an hasingini jaati me gollida bibbe leedni fe da mudum fatade lam on ka e bale societe civile pelle parti politique watti fuso torraji matama yalla me banam huntira dum le fina taba meden
station traditionnellement
kiloji sedan to segutun le wudundu halananen bankas nandarda jujembe wotana kilo sanne jamarande bangal golle saria e on wat goto be darrabe dun patbi kada fi saria golle no haniri kadana kalifa gindo goto halnana en to bankas dun
ambe mi nyini jiju fe
mele teutra bibbe leedni fu kan sarton fu tinno bata sariaji kolitaade le kabarji tagno kite le leedni me acci jabde buudi yurkuur ka ko sarotobe ben yobbe huni so fuddingal gollal do nana to saba nan feso mo wala bobde ma tajiri yotti yes mabbe men ha tajete dum no wodiri yalla be ko godi jum sabe so kite ta ira ka wodiri anana to sabe wadde de kute jogaji
kanye donc abinan probleme de
donc serebe hulti wide sabe alhaliji kewdi jamarande famata fi anyaji momatidi momodu gise donc seria hulti wide guldurde seria de nan goddi jamarande sanne ndeno atidi be do andano dum wori
ban tawra fu torra goto wonko jujum hollita on han jewre honeno tajirta kite den on anta homo won jongonga homo wala jongonga sa watti fu so yimbe sarato be wari sa hedi kembe a antan jogi to gonga a antama wana goma gagnol man hande kiteji ko heewi ana tadje ne leedi mallin dum wadata ko no wodi dum sabe hande so bibbe leedi malli ko he hande perte mo ana metti sanne do kabaruji tadgo kite ne leedi ni
obtenir justice
jamarnde pelle halna den fuf no dar laami bibbe mun cande hore sifa seria mo golleta e portal mo gor fuf dun wawi nawtrade halfina be fina tawajibe micini wiide hakkilo mabbe kambe kay fa hande sifa seraji den di na wawi nawtrade jati e le malikuro e wi mabbe e ko wawi timminde basiji kewdi akunde sinuji